Ngeli je kwagala mu mutima nze njimanyi nzeka nepanga lye maze denenga nkulaba ngulira omusayo ntambula lowoze kyokuwa okugamba kyambula obulungi bwobungi buntisa oli kitonde kwentunula nenkoma kukumenya yagala kukuwonya bulungi bwokufa butyo omutima gwokukumenya obulungi bwokufa butyo Tomanyi mutima wempulira, tomanyi nageri na wensula, tomanyi mutima wembero na mbonjagala, zenda boni.
Yase, yasa koye, yase gawanye, yabandansu vilo kubera nganeti somu kwanu kwe. Bane, yale saba gabia genze wewe, yale seba muwana ba mutiso umulio nganjimu kwanu kwe.
Mutima gungambye monito papa olukulaje nengamba ngova wala banno bangambye gwabakulira no mupira gochanga gonyera
no we no mupira twagulabye obuka mubire negoro azikone bivale yakuyo mupira ngobuka nakuteka ripule kaka no kanka kulage gwerengera we wanyime Yasa koye, yase gawanye Yabandansu vilo kubera Nganeti somu kwanu kwe Bane, yale saba gambia genze wewe Yale seba muwana ba mutiso umulio Nganchimu kwanu kwe Yale seba muwana Yale seba muwana Yale seba muwana Mwagenda kubachivanda